Right guys, welcome back ndani ya Udaku Zone. Kama kawaida, mzee the commentator, nimeweza kurudi baraneza kukupatia udaku on a story ambayo imekuwa ikitrend sana sana hapa kwenye mtandao wa YouTube, vile vile kule TikTok na Instagram. Watu wanapiga nini? Wanapiga udaku sana. Ukipenda unaitwa umbea kuhusiana na the supposed fallout between Oga Obinna and Demu wa Facebook. Lakini kama mzee commentator, mzee mwenye kupakua chai, mimi leo nimerudi na udaku special because guys, a lot of people wamekuwa kiwapatia news ambazo hazieleweki, lakini right about now I'm just about to reveal to you what is really going on between Demu wa Facebook and Oga Obinna. Karibu sana Udaku Zone, kama kawaida iko sponsor na Oddbets. Mtu wangu, kama wewe ni mtu ambaye unataka kuwekeza, kumbuka mtandao bora zaidi ni Oddbets. Tuko na odds boosted kibao sana, ligi kuu Ingereza na rejea, cheza umoka na IPL for a chance kuweza kuondoka na Toyota Noah, gari mpya brand new courtesy of Oddbets. Ndio vile vile kumbuka, kama ni mwekezaji unatafuta shamba pale Malindi, 50 by 100 plots zinatoka only 100,000 shillings courtesy of Arrowfile Properties Limited. Ndio tunaenda site visit 9th December kuweza kuchungulia, alafu zikifurahisha wewe unaekelea shaki au sio? Karibu tena sana. So kumekuwa na story mingi guys, remember now after Demu wa Facebook na Oga Obinna stopped shooting the weekly show ambayo ni kipindi alikuwa anapiga sana ya udaku pale hivyo kwa channel yao ya the weekly show KE, kuliweza kuwa na rumors bana, watu wakianza kusema Demu wa Facebook na Obinna wamekosana, and then Mama County did a video akianza kusema kwamba mafans nyinyi ndio mliweza kuharibu. Akapiga mafans viboko hapa na pale, akasema mafans tusiingilie story ya watu, ona sasa tushaharibu. And then the following day Obinna did a video akisema kwamba it was kind of a riddle, akisema what makes a ship sink, it's not the water that it's around it, it's the water that gets inside it. Now of course watu wakabaki wamejiuliza maswali bana, what could be happening? Mafans wakalia, tunaomba weekly show, mafans wakalia, Obinna samea Demu wa Facebook kama amekukosea. Demu wa Facebook na yeye hajawahi kuja akasema anything. And yesterday Obinna was asked about the story between Demu wa Facebook na yeye, kama wameweza kufollow out, wameweza kosana, and in his response aliweza kusema kabisa yeye he doesn't want to talk about that issue. But guess what guys, it seems kabisa kwamba hao watu hakuna mahali wanaenda. Mimi niko na chai, kama uko na kombe yako chukua bana niweze kupakulia, because right about now I'm heading to the Instagram page yake Oga Obinna. Shika masikio wewe mdaku nikuelezee. Obinna amepost na ambayo kwa mahaters itaweza kuwafinya sana, because this is just a few hours ago through Oga Obinna's Instagram page. Unataka kujua amesema nini? Wacha nikusomee. Ni video ambayo it's a video akiwa na manager wake ambaye anafahamika kama Roba, walikuwa wana sign contract. Na mtu wangu, kwa ile contract iko na jina ya Obinna TV na Demu wa Facebook. Alright, hapo tuko sawa, wacha ni kusome. So the contract inaka, it's a contract for the provision of promotional services between Obinna TV Studios and Millicent Obaye, also known as Demu wa Facebook. Asante sana, hapo tuko sawa. And then Obinna kuna venye ameka mkono design yenye, huu mkono wake umeficha the word that inaanza, but hapa kando kuna supermarket. Sije kama hapo tuko sawa tuango. So it seems kwamba Obinna na Demu wa Facebook wameza kupata a contract that they will be working for a certain supermarket. We tend to think is ile supermarket alikuwa na advertise huko Kitale, lakini in this video enye Obinna amepiga suti ya samawati, ama ukipenda suti ya blue, suti ya blue kama nyole ya vini flavor. So that video ambayo ameweza kupost sasa hivi alikuwa na manager wake pale Roba, inaonekana kabisa wako kwa ofisi fulani pale Roba, anachukua makaratasi, is signing. Obinna hakuweza kuongea, ameweka tu video hapo akiangalia Roba, akiangalia makaratasi, na hii ni kuonesha kabisa kwamba he is just about ama asha announce a new deal to Demu wa Facebook. Hapo sawa. Najua hiyo mtu wangu umefurahia sana, because of course they cannot sign a contract together because they have not seen Demu wa Facebook akiwa kwenye supermarket. So I think kama wameza kusaini contract kumaanisha kwamba wanaendelea kupiga shughuli pamoja. And also wacha nikuguzie udaku kwingine ambayo unaweza kumemiss mtu wangu. Kwa ile video, toa mkono hapo. Kwa ile video mtu wangu, kuna ngome imewekwa na ngoma of course ni gani? Ni ngoma ya Forever yenye Obinna Dan did on YouTube akiwa amemshikilisha demo wa Facebook kama video vixen wake mtu wangu. Ah, we don't judge, we only listen. Na kama kawaida mtu wangu, hii ndio chai imeanza kupakuliwa sasa hivi kutoka kwa Obinna, because watu walikuwa na speculate, oh Obinna nini, oh demo wa Facebook alikosea, kulikuwa na a lot of stories going on. But what do you think this update means to us now? Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia story ya demo wa Facebook na Oga Obinna, it shows kabisa kwamba yes, maybe the weekly show inaweza kuilikula pause kidogo, but it seems kwamba hawa jamaa wataendelea kupiga kazi pamoja. Haya, makofi hapo nyuma, kuna wale watu wataki kupiga makofi. So, that is the latest story ambayo nimeweza kupatia sasa hivi, iko hapo video. Banaenda kwa story za Obinna, angalia, utamwona hapo Andrew akipiga sign, alafu imeandikwa Obinna TV Studios na Millicent Obagi. Yes, of course, mnajua jina ni ya nani? Dem wa Facebook. So, contract imeweza kupigwa hapo, and kwa stories zake Obinna from there, mambo tu akaendelea kupost vitu zake kama kawaida, na that it seems. And of course, asubuhi aliweza kupost a video ya TikTok ya mse mwenye alikuwa analia akisema, oh Obinna ulifanya nini woi demo wa Facebook. And Obinna akapost akasema, sasa nimefanya nini tena, akiwa ameweka kwa quote. So reactions zilikuwa ni mingi kwa ile video. Of course asubuhi naweza tu kukusomea, mama account alirepost akacheka, mwingine akasema, ukiona story Obinna sasa hivi utatuliza akili, something good is coming guys. Yes, siku hizi ukikosa content taja tu Obinna una trend. Huyu ni mwenye aka comment hivi, expect more of this, msivurudia the weekly show. Now guys, of course after Mama County came and announced kabisa kwamba wameanza kuacha kuendeleza the weekly show, watu walianza kupeana opinions hapa na pale, because unajua mafans lazima waweza kuongea. Some people were advising them on Facebook, mama niaje, don't worry, enda piga weekly show yako and then sisi tutakusupport. But wengine wanamwambia no, we knew the weekly show through you and Obinna, so doing it differently inaweza kuwa kidogo kuna mvenya hatuta vibe, we will not get the show. So advice amekuwa akipata mingi demo wa Facebook. Of course pia niko sure vile vile watu wamekuwa kiongelea Obinna with some more other advices, but it seems kabisa kwamba I don't know kama mshisikiza kuna video fulani ambayo demo wa Facebook, I guess Obinna alikuwa ameenda kumtembelea, tulisikia Obinna negotiating for a deal for demo wa Facebook, ilikuwa ni kama deal ya kuadvertise supermarket hivi. It's quite a few months ago, kama 2 months ago hivi, if I'm not, ama 1 month, tusipush sana, inaweza kuwa ni 1 month hivi, alikuwa na discuss ya demo wa Facebook, deal ya supermarket, and it seems kwamba deal ni kama imevana, and of course, deal wanapiga kazi Obinna na dem wa Facebook. So after all, jamaa yuamtafutia na manzi yuko sambamba. Ala, hiyo ni kumaanisha nini mtazamaji? Hiyo ni kumaanisha kwamba it seems kwamba Obinna demo wa Facebook, they are still in this together guys. Yeah, from what mimi nimefanya udaku miaka mingi mtu wangu, najua vile mambo inakwenda hapa left right and center. So msitie shaka, mimi mzee the commentator nishakupanga mtu wangu. Fanya hivi, kama uje subscribe kwa channel yako, hii ndio nafasi yako bana, hicho kijude chekundu hapo, finya hapo subscribe, we are on to 400,000 subscribers, na mimi nitaweza kufurahia sana sana tena tena zaidi sana, si ndio? Mimi nataka kuchomoka bana siku zote, nito the commentator, mjukuu wake Papa Francis, kama kawaida mnanitafuta, hauni party. Bye bye.